إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برونجي بيتيبوا أباقروا أبسيبي صلى الله كريزة إبادات نبي النبي مكورا وكسين بلد ومتونز ومع الله تبارك وتعالى أياما معدودات إنكو زو مبالبو بزي نغنم بمزيرابا فما الذي بقي من المعدودات أتي زي زسقدو ميزي مبالبو بزي مروز زيلي ميكا فجدو وسارعو أبانجي مستكريم مستكريمو ستاني ekola bweti mu Ramadhan bwebe yagala okujikufulumyamu ngolinga ronsa bino byekola bwoba otandika igamba nti mu maasa awo kansoke mmalirize mbe ngenda mu maasa awo ngenda kusinziira banandaba mu maasa awo ate bw'oyingira mu maasa awo Magandi kumpi Ramadhan kati ate kichi sigaddeo kati ate Ramadhan kumpi ereweddeo kati ate kichi kani ndeddala ejja jonje etegekere munetegekera oronga oli kuttaka enegenze nzikiriza nedda munnange Ramadhani oli mu season ekisookera ddala nga bitero bagamba tandikirawo tandikirawo nga yakatandika oyagala kusoma Qur'an kujimarako kujidda mirundi esatu kumi tandikirawo tayib singa kibate kisobose atera mu ngeri yemu wenyini nyini yawo wozokukidde wobo tandikira obulungi bungi ayyaman ma'dudat ochali munda ochali musiri gwa bikajjo tugate nagayadde tandikirawo bwatula tata bakwita ku bwatula bwatula era byona agenda nabyo byebyo tika tunuli ati bali ba watu de bwatu de dakati otambula fu mu musiri wotyo nawe bwatula kadhalik bwe kito bwe kiri mu Ramadhan sala Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumanya obulungi bwe yatuterawo kusobola okubeera nga tudda mu maaso ge ng'embeera yaffe entangaavu Nabi Musa alayhi assalatu wassalam getuliko abarunji abebitiwa abakiriza tuchagenda maso ne chafayo che somo gwa fogwa wedde twalabye zimu kufawaid entono tono nga kuchafayo twakoma nga tusoma ayat ezitulaga engeri Allah subhanahu wa ta'ala yasindika ekyafaayo ekyo mu Qur'an nga twalabayo esuula bbiri era nga twasomako ekyo kyokka ekitutuusa awe twali twetaaga okukoma naye nga ayat zasigala zigenda mu maaso biiznillahi tabaraka wa ta'ala tujja kuziraba mu maaso gye tugenda insha Allah kakati abalungi we twakoma Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yali amaze okuwangula Firaona nenkona nenywa. Amumeze nenkona nekolevya. Nenywa. Ate Allah subhanahu wa ta'ala liyakhdhulahu amama ra'iyatihi olw'okumuweebuula n'okumulekerera okw'amaanyi yamuwa ekirowooza kunganya abantu bajje mu bungi. Songa yali badde kyakola kusooka gezesa naga tukale tufuneyo kahoro tufuneyo horo kulabe aha ebeko ba minister bokka kubanga bali vudde yonga kusinzira ku mbere ya Firauna bali vudde yo baji aganya babuka bakubawuli tuwangu newe bali badde kaba wangu dwa mpango eri nyinyi yali mu kisawe bali badde bali vudde bafuwa filimbi nga bakube ngombe nga babuka buka na Firauna bamutwalira waguru kugundi bamwete sendi kubibega bigai nam awanise oba kigalo oba bibiri okulaga abantu nti yawangu nti naye laba ensonga ebaseeka mu lujjudde yaumuziina wa an yuhshara nnaasu duha abantu bakuŋŋaana kata kyina kyakubagamba okujjako okwekaza obwekaza n'akwata abalogo n'abasibako ekintu buli muntu yenna kyeyali alaba nti bulimba naye nga bw'olitegeera abantu ba Firauna mu misomo egiddako mu maaso awo biidhinillahi tabaraka tubagenda obategeera Allah yabateraga nti innahum kanu qauman fasiqin fastakhaffa qaumahu faata'uhu innahum kanu qauman fasiqin ji yabazanga naye babanga balabako n'amaaso gaabwe nti wafu yabaddanga era nga bamukkirizaayo n'ebintu ebitayingira mu magezi gye tujja okulaba mu maaso biidhinillah nga baaguma naye ne batamwabulira n'olwekyo innahum kanu qauman fasiqin bano baali bawooligwa wendigwa haqqa wa sidiqa si bano abaffe bawooligwa wendigwa ng'asooka kwetegereza okubeera nti wali mayinja kaakati lamma ghuliba firaunu wa mala'uhu fi lmawqifi alhaa'ili wa aslama assaharatu izdadu kufura wa inada wa bu'dan an alhaq firauna bwe yamala okuwangulwa n'abakungu be bwe baali mu kifo kiri mwe baakuŋŋaanira abaali abalogo bonna ne basiramuka watasigalawo n'omu firauna n'abatta olunaku olwo lwennyini Ibn Abbas bwagamba nti baabukeesa nga balogo ne bawunzika ekawungeezi bwagenda okuziba nga bashuhada nga bajulizi abattiddwa olw'eddiini embeera ya Firauna teyakyukamu wadde wabula yeeyongera kuba wa mutawaana ng'alinga ng'omusota omukubeko wasadaka abaganda abaleeta ekifaananyi ekyo baleeta ekifaananyi ekituufu okubamu akafaananyi omusota ogukubyeko togusse togulemazza togukoze otya ate ogukubyeko kaakati gumanyi nti kati awo ekigusala mu maaso kyonna kaakati yembeera Firauna yeyalimu beeyongera kuba bamutawaana n'obukakanyavu n'obusungu baalina obusungu obutalina kwe buzimbirwa kati balina obusungu obulina kwe buzimbiddwa naye ate obwo bamugirimu baba nabwo nga busungu nno munnange obwa ddala tekubeera kwekoza bubeere mu kifuba sitaani ebupakira mu mutima gw'omuntu bw'aba kasajjulamu obubi bwe buliwa ayingirira omuntu mu makaage okumubba omuntu n'akuba enduulu ekyokkuba enduulu onamukuba enduulu ali mukutaasa mwoyo gwe nammaali ye kyekimukubisa enduulu si bwe kiri naye eyo enduulu enyinza ono ayingidde n'abanga omuntu akubira enduulu emaali ye ketukubira oti nduulu emaali yange emaali naaba n'obusungu bwe bajambiya amutema watta kitegerekese ate oluusi bwagwa wansi n'asigala ng'akyasambagala n'anyigana nnyo ayongera n'amutema ayimirire kati n'okusambagala kumunyiziza atta omuntu omusayi ne gumugendako n'anyiiga nnyo n'amwongera ejjambiya nga yamusaayi gwe kumugendako naye nga yamutemya omusayi ne gukola gutya ne gumugendako kati bafunira ddala obusungu obuyitirivu abo abasajja abalina ekitone ekikolimire eky'okutokyalinga abantu mu bifo Iyo Allah ya manyi jwaba teka. Okaba kubanyiza nyo 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 joko mokaba chibayisa bubi. Ato kuguma ate chibayisa dala bubi. Chitakere kasa. Nibafana gani la dala. Nibiteka mchifana nyi ngaba ya abomoliro. Allah wa ganti islawaha fasbiru. Au la tasbiru sawa una alaikum. Mumuliro. Ubugumi ikiriza. Nubutagumi ikiriza. Yona bifana gana. Kwa abali mumuliro. Niwabila nga bafana webacho. Kakati Firauna. Ya nyigo runyiga. Uwe uunyisa. Embira. Ya mchankala nyeko. Checha dirida. Nabi Musa atandika. Yava mu kifecho nga Mansur nga wangudde era ngo mutwe agusitudde abaana ba Isirayiri bo bali wakati w'emu ku mbeera ebbiri balimu okutya balimu n'essanyu essanyu ly'okubeera nti mutabani waabwe awangudde ate mu ngeri y'emu n'okutya ku kiki ekigenda okuddirira ku musajja gwe bamanyi Battash yalina ejiri amanyi eje kambwe alina skodi ya babazi bongo mulimo gwabwe kutambula gwanga kubaga buwiri kati ate bakyaba na abakuru kati ate yabaddewo musanyu fulu okulabako atatya okubeera nti nno okubeerawo okwenda kuyinza okumufukira okumutawo kitegeeza oli mwaba abasanyuse n'ebirala bifaanagana ko bwe bityo. Nabi Musa yagenda maso nokola dawa mu bana ba Isirayiri. Nga kadhalika ajikola mu bantu ba Firauna. Nagenda maso abanyonyole dini, abagumya, abanyweza chechali mu lubiri nga bazeyo. Ye Firauna yakwatamo ebibye n'abantu be ne baddeyo mu lubiri gye bali bavudde okujja ku mawukifu. Nga bamazokka kasanti no basse abalogo bano. Yukira yin nabi Musa mukumi nga Allah ya gani falaya suluna ilaikuma tiba genda kubatu usako uzi ubona akola byonna byakolanga mu mativu tiba genda kibasobola kubeeranga bamutu usako kakati umaru kudde yomu rubiri batu de bali mchiyongo vero Firauna ni basajja be nabi Musa atambu de enda salina ni nabi Haruna ni baba ni Israel angawe tulabye urushiko ni lutura mulubiri yeyo Allah nyumya mu Qur'an agama tu waqala al-mala'u min qawmi Fir'aun abakungu mwabo abali mu bwakabaka bwa Fir'auna amakuru abokuru segere babitana sayyi'a abo iba amagezi ababi ni bagamba Firauna ti atadharu Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardh wa yadharaka wa alihataka kakati Firauna ogenda kutula butuzaawo oleke Musa n'abaana ba Isirayiri bonone Musi wa yadharaka wa alihataka bakuveeko gwe Firauna amakuru kiri kyo baddo bakolira ko kubera bwe bayina ko sinza gwe ekyo kiveewo kubeka singo bintu bireka gucho kikigenda okuddirira kuba katonda obugenda kuvaawo wa ali hatak wanwaluwo ekigamba nebyo byosinza ne tukitegeera mu kera eyo kubiri nti Firauna yali anywezaawo nti yayina okusinzibwa kati kera eyo kubiri wa yadharuka wa ilahatik wana basila ambi buza nye chibuzo. Tiate kera achichecho. Kur'ani teriemu. Kati chiche baita kiraa. Mkiraa. Mkiraa endala. Wali. Wayadharuka wa alihatak. Ye kiraa ya hafs. Fina jikisuma mkur'ani. Nadala mawanga katabuli ku. Riwaya ya hafs. Ana asim. Kakati walu qiraati za Qur'ani zili 10 zonezo Qur'ani yakira muzo al qiraatu al 10 zonna Qur'ani yakira mukiraati ezo era mubimu kubyamagero bya Qur'an kwe kubera qiraati ezo ekkumi teri yo qiraa ekona gana qiraa endala ate zonna zireeta amakulu amajjufu kakati qiraati zino zikola mulimu ki wano wakulu nnyo umuntu ayinza okwegomba ennyo kyafaayo naye okwongera okumanya eddiini yo oluusi wa kyamugaso nnyo okusinga ogobera obugobereza ekyafaayo kakati Masaka ennyaanya tuziyita ennyaanya ate oluusi tuziyita enniina si bwe kiri taata akaso tukayita akaso ate oluusi tukayita akambe ujja kutuuka mu regioni za Buganda endala nga bo bamanyi kambe leeta akambe leeta ate bamanyi kaso bonga akaso bamanyi kano akakola katya akasona omukeeka akakoyingizaamu empiso ne kasona omuki omukeeka ate Masaka nosanganga akaso kayitibwa ki kana akambe na kano akomukeeka nako tukayita kaso kitegereka kakati aya ejja singa omuntu agamba nti yamusizza kaso mathalan katusoke tuogere mu mbeere yaffe kusikira ekifaananyi so yamusizza kaso ewaffe Masaka kitusobola okutegeeza kimu ku bino ebibiri kisobola okutegeeza nti nno mu kifo ky'okumutuga n'omuguwa yakozesezza kano akaso akaso n'omukeeka kyamutuzizza nako kitegereka so ate mu ngeri yemu kisobola okutegeeza nti yamusizza kaso kanaka akasooka obwongu bwe kasooka okutuukirako kana akabaaga akambe kakati tugenda okufuna riwaya y'omu ku abo abaategeera kisso eno nga bwe yali aginyumiza ewaabwe emawokota ewaffe Buddu nam akaso kasooka okutegeeza kino oba kiri si bwe kiri kyokka ate emawokota akasoka amulundi gumu kebamanyi beewaabwe eri kana akasona ate beewaabwe kana akambe newaffe tukayita kambe neri kambe nam katugenda okuwulira ow'emawokota anyumya sitoore eno ng'agati yamussa kambe kitegereka kakati nga tumanya nti ekitegeeza oli yanyumiza sitoore e Masaka nagati yamussizza kaso tiyabadde mulimba wabula ategeeza akaso kali akayitibwa akambe kitegerekese ategeeza akaso akayitibwa akambe kati qiraati bwensobozi nti ojja kusiŋŋaana mu qiraa ya ba magariba ab'omu West Africa bonga ekigambo kati tulete kino ekyokola ekyenyini kye tuliko wano wayadharuka wa alihataka bakuleke ne bakatonda bo kati wa alihataka tugenda okulamu qiraa endala tugenda okulamu qiraa endala wayadharuka wa ilahatik bakuleke n'okusinzibwako nga tumanya nti wa alihataka wano kuba tufunye ishikali firauna yali agamba nti alina okusinzibwa ate naye abaliwo abagira kati qiraa eri eyokubiri ngejje ewabbaha kino nti nedda wa alihataka yani wa ilahatik kati emma qiraa zino endala qiraa emu okuvayo ninyonyola endala oba neggumiza endala oba neyongera amakulu ku makulu geeri endala mathalan Muswat al-Hujurat. Naam. Qiraa ya Hamza. Igamba. In ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Iqra'a yani ya Hamza. Fatathabbatu. Tamam. Ate qiraa ya Ate qiraa ya yaffe ya Hafs. Yaji fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu bitegerekeka kakati wali qira'a iri fatathabbatu muyetegereze murondole ensonga ato wano fatabayyanu tugenda okwetegereza ngekigambo fatathabbatu kirina amakulu amazito okusinga fatabayyanu nichongera okukkaatiriza okunnyonnyola okugamba okudu kyensonga webe kujide ginonyerezeeko kakati qira'ati bwezi ya Buruganda bwesitambula kati abasajja bagamba Firauna bamugati atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharuka wa alihatak olese nabbi Musa ne basajja be bonone Musa okonna Musa no kwebogera ko wano ogenda kuulira mu maaso bakuveeko nokuita Katonda nacho kiveewo kwigamba kwigamba owanise Katonda Katonda Musa gwalese kati yarabera Katonda owanise bongera umukuma muumuliro umuzinguru umusika mwechi yongobero umuteka mwendasi okumulaga nidda tetukumanyi mukuwanguwa tetukumanyi mukusula nanga na kusula tawulo kutukumanyi mukola chi kulumba uli kuchi musomole saine ine bali eyo biyagara bakubabula ti Firauna na abagamba ekigambo kya bagamba wansi tugenda okulaba ninga tunakiraba qala ibn kathir yagamba tiyukhbiru ta'ala anil mala'i min qaumi fir'auna Allah tunyumiza kubakungu mwabo abali ne fir'auna basajjabi aboku lusegere agama tu wahumul umara wal kubara ngabiba umara abakuru bebitundu wal kubara abanene annahum harrabu malikahum fir'auna ala adhiyati nabiyillahi Musa alayhi salatu wassalam tibamu kuma muumulido ne bafuba okubeeranga kabaka waabwe fir'auna tassa mukono mukunakuwaza nabi wa Allah Musa alayhi salatu wassalam wa muqabalatihi badala at-tasdiq bima jaa bihi wal kufr wal radd wal adha nokubeeranga amwolekera bwolekezi amakuru takkiriza tawanika mu kifo ky'okubeera nti nno bamugamba abeerenga ensonga azita abeerenga awanikira ekyo ekimaze okweyoleka tugenda kuswala abantu bagenda tula batya ita Musa tugere tulabe ona ddala bwe tuba tukkiriza tusigaza obwakabaka bwaffe gamba yali badde mwakalungi kyekirowoozo kyeyali leetedde naye buli weesembereza abantu abi ne bakwetoloola oba weesembereza kuzikirira twagamba nti omuntu takoma kwekuŋŋaanyizaako babi okutuusa bw'atuuka ne ku ssaawa nga tewali kimubbulula okuggyako abalungi naye nga abalungi batya n'okutya okusembera waali musajja ali awo yakyawa abalongoofu omwana alimu ku tawhidi ewaka alimu okwawula Allah gwalengeza gwakakanya gwakola atya kakati naye n'abeerawo talina butebenkevu naye hatta okutuusa lwafuna amawulire nti owange nti muzeeyi ali kundiri nno muyi yeye alibadde ajja mugambe taata munnange kati oyina safaari oyinza okubaako safaari gy'ogenda okwolekera naye safaari nzibu nnyo kasita ebintu byaffe biri omanyi biri wansi w'ekitanda bisigalayo ebigali safaari nzibu nnyo naye nedda atya nawo wamulabako kumukakanya kumutyoboola zirekyawo bundi mutyeko bindini kakati bakyaba mwetoolodde bano abadde bakkaanya naye mu bintu ebyo erogero kakana ntya bannange buno olumbe si lwa kizungu oba muyitika kakana nga tafiira mu ssabo musawa gye yeetayagira omwana ono ali mu kalungi amunyulule laba n'omwana tayinza kusemberawo oba asemberawo ye bwala bwala oba ne bw'aba asembeddewo bano yamala dda okusima emisingi emibi n'agyetoolooza obulamu bwe bano be balina ekigambo ekiwulirwa ku bulamu bwe ne bamukuba engwala n'agwa mu muliro wakati n'enkoona n'ekola etya n'enywa mu jahannamu wabi'isa al masir kaakati bano ekyamagezi baali badde bagamba firawuna singa baali mwakalungi kumugamba nti omanyi kita musa mubutuufu kigambo kati kivudde ku mbeera eya bulijjo naye muyite olabe abaffe singa tukkiriza kyagamba obwakabaka bwaffe tagenda tugira ku bwakabaka bwaffe wallahi baali badde bamuwadde ekirowoozo ekirimu ku bulungi naye nedda bamugamba atadharu musa wa qaumahu liyufsidu fi l ard ogenda kuleka musa yineyine naye atambulenga wakitiibwa kwegamba okkiriza katonda takyaliwo tokyali katonda tudde katonda wa musa agamba ibunu kathir rahimahullah kukigambo ki liyufsidu fi l ard bagende mumaaso nga boonoona munsi agamba ibunu kathir nti yaanuuna qabbahahumllah nga kyebategeeza qabbahahumllah ino duwambi okuva mu imaamu ono ibunu kathir rahimahullah kwawo allah ababijjise allah aboonoonere essanyu lyabwe wahum fi dhalik ekyo bwe ekitobwe kiri tekiriimu kubuusabuusa nti embeera gye balimu kubanga bonna baazikirira allah naategeeza nti omuliro gubajjira buli kumakya nekawungeezi nga bali mu ntaana nga aya gwe tugenda okugiraba mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala katagati yaanuuna qabbahahumllah anna da'watahu ila ibadati llahi wahdahu la sharika lahu nga kyebategeeza nti nno dawa ya nabbi musa alaihi salatu wassalamu eyokkowoola abantu okubeera nga bakkiriza allah subhanahu wataala ekka balekemugattako kintu kyonna wannahiya an ibadati masiwaho nokugaana abantu okusinza ekitali allah subhanahu wataala fasadun balaba nti obwo bwononefuna kwonona mu nsi binisba ila itiqadi al qibti la'anahumllah agamba nti okusinza ku ntegeera yaabwe n'ensikiriza yaabwe balaba nti nno okukwonona mu nsi baliwa ba qibti be bantu ba firawuna agamba nti la'anahumllah la'ana za allah zibabeereko wano no waliwo ensobi abantu gye bakola ku nsonga eno ensobi ki abantu bamanyi nti kyebayita la'ana mu luganda tukivuuna nti okkolima si bwe kiri ebikolimo bya allah kati ki kyebayita okkolima mu luganda taata mu lulimi oluganda kubanga bino ebigambo tubivuunula tubijja mu waru nga tubiyita mu luganda ki kyebayita okkolima twagala amakulu omuganda gatuukirako guli ali eri akolima yani agaa nti kale bwato bwankoze kale yandi azaamaanya kale nangobesa mu bufumbo kale si we kiri kyebayita okkolima kakati ekigambo kino kolima okujjira mu Qur'ani okujjira mu sunna okujjira ku nnimi z'aba ulama si kweko kolima amma kolima okuva eri allah subhanahu nti ebikolimo bya allah ala la'anatullahi ala zalimin oba lu'ina alladhina kafaru min bani israil ala lisani dawuda wa isa ibnu maryam okkolima okwa allah ebeera tarudu wal ibaadu min rahmatihi bannange ensonga zo tuzitegeere nkulu nnyo okuzimanya ko tuziwangaliramu ebikolimo bya allah ebikolimo bya allah kyebayita ebikolimo bya allah gwe omusiraamu bitegeere kyebayita ebikolimo bya allah kwe kugoba omuddu mu kusaasira kwe n'amufulumya mu kusaasira kwe n'atabaako kusaasira n'atabaako kusaasirwa kwa allah tabaraka wataala kati okkolima kuno okwa allah jitibal la'ana naam ala la'anatullah kinjaga tereze mu wano bi idhnillah tugenda mu maso kuri mwembe rabbi bukubera ku muntu nga cyakoze kufuru ha kufuru ma ekuchi muddini kukafu wala ngo bushiriku ngo bunafuso bunene fana ko bwebityo mungoberera kubera ku mufurumya mukosasira kwe okufurumya okujuvu saba Allah tutaasa
amina
okufurumya okujuvu yaani erigendo okuddirira ku mudono okuva olunaku Allah lwagenda okumujja mu omwoyo teriyo kika kyakulajana wadde kika kyokuyiriitira wadde kika kyokulombojja wadde kika kyokkaaba wadde kika kyokukyokukamba teriyo kika kyakusika kyakusika kusaasira kwoyo gwolajanira naam Allah kyateeka ko birowoozo kitegerekese naam nabi gat la yulqi lahum bala la yulqi llahu lahum bala Allah abanga atabawulira ninga abawulira burungi ninga talina katora rahma lahum talina wadde akanyinkuli wadde akasiri kitu koko sasira eri abantu abavaamu omwoyo nga baki nga bakafiri nga tugenda okulaba mu maaso waliyo omusomo gujja mu maaso biidhinillah ogutali kukyafayo kino twogera ku aya ya surati nisa Allah yagambye wala alladhina yamutuna wa hum kuffar walaysat at-taubatu illadhina yamaluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut naam madha thumma yaquluna bagamba aya ya surati nisa gambye ta aya yo walaysat at-taubatu jinoyo kitiwa kakati Allah gamba ayi we wonzikira wala alladhina yamutuna wa hum kuffar wadaru abatu kibwako kufanga bakafiri yani okufaka saka kusiri ngango olimo kafiri khalas chikoze kitya chiwedde ofudde olimo kafiri khalas nebu yagalo okwenenya kubanga abantu boogera abantu boogera aida mita walaysat at-taubatu للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما الله تكرز التوبه يا بابا ما زوك توكبوا كوكفا نعم كغامبا غوموي كما زوك توكا مدوكوري الله تكرز التوبه يا ولا الذين الموت قال inni tubtu al'an nagamata zikiri zakati kyotugenda kuchira mu maso mukyafo kino kyenyine nyine firauna oyogerere kintu kiri rwaki tuchakirizwa kuye wala alladhina yamutuna wa hum kuffar wadaru abatu kibwako kufa nga bakafiri kakati kibaita la'na kyatulika abo Luganda nti kasto omuntu abanga tukidwako kufa nga mukafiri isanyo libali komye nga talifu nayo kusasirwa la montana jari wadde mubali wagenda okubera wadde muliro yekifi chimara omuntu obutazanyia ku kigambo kibayita shiriki ne bwabera mu buya buya atya yali baddago mbirara byo nena atako mu kigambo shiriki yekifi nti Allah yaramura chimara nti Allah yaramura ku muntu yenna atukibwako okufanga mukafiri nditagenda kuva muliro obugenderevu n'obugenderevu tuwali kinyonyola makuru gake no kitwogedde wano okusinga ekyo kitegeza kutuka huko akusasira okuruwerera kikibaita la'ana katate la'ana okuva mbitonde nga tuga la'anatullah kubera kusabira muntu kugobwa mukusasira kwa Allah yensonga lwe tukirizibwa kukikola omusilamu ne bwakola ekintu ekifaanana kitya tetukkirizibwa kugamba la'anatullahi alayhi ala rajih min aqwalil ulama kitegereka tetukkirizibwa kugamba la'anatullahi alayhi lwaki kubanga la'ana eno bosaba Allah mugube mukusaasira songa omukkiriza mubimu kubira gwantu wakiriza antu wali yomuliro naam kwe kubira antu buli kintu kyonna omuntu kyakoze kwe gamba lewe chikusukkako osigala toyagala agwe mu kigambo kye bayita omuliro kitegereka osigala toyagala agwe mu kigambo kye bayita omuliro tetukkirizwa kulaana munne bwabira muono nefuatia lwaki kubanga ekigambo kye bayita okugobwa mu kusaasira kwa Allah kigambo kinene nnyo gyali enusafa buno obuyabuya bwalimu twegomba bwegombi azuukuke ategere nti ali ku mutawaana gw'amaanyi so sikumuyambako kuzikirira kakati bwabeera ng'omuntu ekintu ekimuteekesezzaako laana ya Allah nga sikukaafuwala kitegereka eyebeera laana nisibiya kyo kyegendereze bulungi kuba kumugoba mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okugoba okw'ekigero laana nisibiya tardun nisibiya tardun nisbi kumugoba okugoba okw'ekigero mathalan nabi yagamat la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah yagoba mu kusaasira kwe omuntu alaana akolimira bazadde be kati abaffe okulima okwogerwa kweno kale la sikwepo wabula omuntu gamba kitaawe oba maama nti la'anatullahi alayki oyaliko la'ana ya Allah subhanahu wa ta'ala la'ana Allahu man ghayyara manara al-ard omusajja banabatawanya abantu kubibanja kukyalo nakwata olusalosalo nakwata ewali oluwanyi naalugjawo kuba nirigenda nga liziba yaliko laana ya Allah bwabe namusaba mtugamba nti agenda kuisiwanga abakafiri bali kumaga liko laana ya Allah bitulabye la oya agoba mukusasira kwa Allah ku kigero kya kizambi lyakoze eki yabira ko ebbanga lyabana nga musiramu bitegerekese kakati nzira yo ku nsonga nti abange bwetubeera tukozesa ekigambo laana tetukiteeka mu kibayita ebikolimo wabula ekisinga okubeera ekituufu kubanga wo ekikolimo kireeta amakulu malala Allah akolimira omuddu tuyina ekigambo kibayita okukolimo kolimo twakulabye kuba kwa bunyoomoofu kwa bunafu kwa kulemererwa kale tuyina kino obugero oba neki nenjogere gamba nti ebikolimo byenkoko tebikola kiya kati Allah tuba tumutaddemu singa tubuna okuvunula nti laana kitegeeza okukolima okwo tuba tutadde ekigambo kino mu nzivunula etali ntuufu laana tekitegeeza kukolima kubanga amakulu gaffe mu Luganda okukolima kintu kirala fayibu kati tukiyite tutya tetulina kigambo kya Luganda kimaakinga makulu ago ekituufu wallahu alam kwe kuleka ekigambo kino kunjogera bakadde baffe bajjajjaffe bitwasanga bakikozesa yenkozesa entuufu okulaana baakuyitanga kulaana si bwe kiri taata oyo mwana mulaane oyo mwana mulaane abategeezi aliko laana ya Allah oyo mulaana oyo bamulaba kuli bintu ebigiri nti oyo mwana mulaane anti kuba kitaawe abategeezi Allah yamukoba mukusaasira kuyamuteeka kekibonerezo oyo mulaana oyo kitegereka aha okulaana ekigambo kino kigwana tukikuumireyo mu lulimi lwakyo oluwarabu lwakyo tukinyonyola amakulu gaakyo kikozesebwa mu nkozesebwa entuufu okulaana amwe tugamba okukolima twatuleesa amakulu amakyamu bannange bitegerekese kaakati bano bagamba nti dawa ya nabbi Musa alaihi salatu wassalam bagamba nti dawa yakwonoona mu nsi Firauna yabanukula atya abagamba temutya qala sanuqattilu abnaahum wa nastahi nisaahum wa inna fawqahum qahirun Firauna yabagamba ati mutemuloza nti nze ntudde butuzi nsonga njiriko nnyo n'okusinga mulowooza era nyina enteekateeka sano qattilu abnaahum ate kulino tugenda kutta olw'ekika ekyawaggulu nga tutta abaana baabwe wanastahi nisaahum nga tulekawo bawala bokka kaakati wano waliwo confusion eri ba ahlul kitaab Elimu bitabo biyawe. Kubangi lestori bajirina. Burunji. Mubitabo biyawe baraga. Nti Nabbi Musa kumulembe gwe. Firauno okutta abaana ba Isirayiri yali abatta olw'okuba yali tayagala bawere. Olw'okuba yali tayagala bawere. Wali mu ntandikwa tayagala ennambi egejje. Yesonga lwaki yabattanga. Ekyo si kituufu. Tayagala bawere, tayagala ennamba. Aha, kubanga abantu bajja kubeera abafuuka bangi. Batwale obufuzi bwe. Baali kitabala ganti yensonga lwaki yattanga abaana abawere erimu ntandikwa gye twalaba. Ekyo si kituufu. Okutta okwasooka tekwali makulu ago. Allah yakunyonyola bulungi mu Qur'an. Ma kanu yahdharun. Baali tebaagala wabeewo Musa. Baali batya okubaawo omwana alitwala entebe. Baalina amawulire. Ekyo kigambo ekituufu. Naye okutta okwokubiri kati kuno kwe tugenzeeko wano. Ate kuno kukwa amakulu gano. Okubeera nti yukassir shawkatahum. Tayagala. Amaze obbalaba nti bafunye kati omukulembeze. Amaze obbalaba nti kati bafunye. Gwe beesigamirako okutambuza ensonga zaabwe yaani. Ye Nabbi Musa ne Harun. Kati Firauna agamba nedda tubatte baleke kuwera. Tubatte baleke kukola batya? Baleke kuwera. Sanuqattilu abinaahum wa nastahi nisaahum. Okutta okwasooka kwali kwakubeera nti wali mwana alitwala bukulembeze ate kuno okwokubiri bamaze okukakasa nti kyebaali badduka kimaze okubeerawo kati tukoze tutya okubeera nti kibiirawo tekituukirira ddala. N'oyo omwana bamutegeere nti ye Musa eyakulira mu lubiri ne kati tukoze tutya okubeera nti nno ekintu kino tekituukirira. Kitegerekese. Agamba Firauna nti wa inna fawqahum qahirun. Feba waggulu kubo fe tukakembeera. Feba waggulu era fe tukola tutya? Fe tukaka embeera. Kakati Nabbi Musa alayhi salatu wassalam bw'amala okumanya nti embeera bwetyo bwefaananidde abantu be. Kyava abagamba nti isti'inu billahi wasbiru. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وتجينا الناو والوين سيطانو يا مان. مي أبغاب النبي موسى عليه الصلاة والسلام كابانجي ميس جميل الله سبحانه وتعالى أتم بربغمي كريزا. مشمانيت إن الأرض لله إنسان سيا فرعون أبلا يا الله. يورثها من يشاء من عباده وكجيس كزاب ويغد مبدوبي. Wala aqibatu lil muttaqin. Nobu wanguzi. Buwabo abati Allah subhanahu wa ta'ala. Statement hiyo yali yali mumakuruchi. Utugendo kutandikira. Nkuru nyo. Yali mumakuruchi. Wala aqibatu lil muttaqin. Wafakallahu jamia. Bima yuhibbuhu. Wa yarubah. Walhamdulillahi rabbil alamin.